This music. Tonk.
OG Records, baby.
Kalubale Kambunda. Straight from Mr. Music.
Straight on the beat.
And the Touchable Crew. Hey, your press B. Maps I see you. Steve Chow for now and die. Let's go get it. Brenda. Ulangu fisha we know. Brenda. Brenda. Ulangu fisha we know mama. Brenda. Nunda kwa podium mchesta. Nefoyo kushana na Brenda. Nunda kwa podium mchesta. Nefoyo kushana na Brenda. Wazungulu somu sana. Brenda. Basala maeta batamba. Wazungulu somu sana. Brenda. Basala maeta batamba. Iyo Brenda nizaka kupangila show. That song waninga cho solo California. Nina kumwa chimwana chava nepa. Nina sina na chiteleka tu Brenda. Awe ni maluba na chani kachiwona. Ichichigelo chuone kanichonzuna. Maheta bakangu wampiri fachikange na chamu krapu famena chimachita. Iyo puwete mwene inyanga nyila. Unga ibale mademone wasi ya kuyumba. Chini konka konka ni machipanga mwusha. Na chave chini tyozo jepro no luve. Brenda. Ulangu fwisha wino. Brenda. Brenda. Ulangu fwisha wino mama. Brenda. Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Wazungulu somu sana. Brenda. Basala maeta batamba. Wazungulu somu sana. Brenda. Basala maeta batamba. Yo Brenda umani mfesa mushi. Usa wana monga chalo iwe chili ise. Nisina chie tura chie bro and Mr. Music. Hapa na ileta hapa ni wama EY. Hapa iliso monga cheka shimula. Yo uli monga luba so ufani kotidira. Na watesi bagai bachizunda. Chifu kwa taku tichina baka na bakwela kuline J bro saka duala. Uoneka fresh monga ntine nipachuti. Basa kusokoneze basa kuyove na beauty. Mr. Music J bro so, Brenda. Ulangufisha wino Brenda. Brenda. Ulangufisha wino mama Brenda. Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Wazungulu somu sana Brenda. Basala maeta batamba. Wazungulu somu sana Brenda. Basala maeta batamba.
Keto kana ati wala ibilai. Nika prea kenzo pese kanabakai. Aka kefe kenzo konda chema hai. Aututwele tunga kupeleke kutupai. Iwe Brenda, Brenda. Iwe Benda, Benda. Fatupi yako ina ni mapenda. Ndafapari iwe ninga tenge matenda. Regret, afutana atenga. Iwe tupi yako imani wamiza. Iwe ndiwa weka ine weni konda. Ndafatiwa weka umani tatiza. Mafuto ize tima pita na
iwe Brenda, Brenda, Brenda.
Ulangufisha wino Brenda. Brenda, ulangufisha wino mama Brenda.
Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Nunda kwa podium chesta. Tefoyo kushana na Brenda. Wazungulu somu sana Brenda. Basala maeta batamba. Wazungulu somu sana Brenda. Basala maeta batamba. J-Pro Mr. Music. Kalubale Kambunda. Untouchable crew, Tony P, I see you. Skongo damn swagger boy, Maps for love, I see you my bro. Hello Steph J, your boss Pavana. Hello Young B, Wanike International, Unbeatable. Hello Press B, Chase down the building.
Baby, OG Records Production.
shot.